shoot. Master girl boy. As you know, one man. As you know, I said burger.
Hey, do your trunk.
Oh yeah, let me go turn on the bunker like them. Bunker like shape, man. Need a seat, you know. Said the nasty cat to bow up who and I'm a seat, you. They come on be up with BB. Like a good kiss and you have a DD. BD, yes, they are gonna need for rooks and you can DD. Silly, kitty, kitty, kitty. Usiku tuna kuchi, kuchi. Yena, uchi pa fisi. Yeki no kiwa si kifichi. Zinika kosa usi kisi. Wende waku binya binya matikiti. Kaka pipi ni kaka tafuna kama big ichi. Oh ya usiku kuchi. Oh ho. 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 Oh ho.
Hey, be your trunk.
Shoo. As you know. Hey. Halijifanya kichecheche. Kumbe mimi mwenyewe nina makeke. Nikabadilika kama machete. Nikampa lugu la kipepe. Alileta za kuleta. Analuza vipe nikasema tuna kesha. Jino invisi kwa mwendo wa matepe. Teka, teka, haina kuchesha. Ishu. Alileta za kuleta. Analuza vipe nikasema tuna kesha. Jino invisi kwa mwendo wa matepe. Teka, teka, haina kuchesha. Kesha, kesha, kesha. Sile, kiri kiki. Usiku tuna kuchi kuchi. Yena, uchi kafisi. Kikino kiwa siki fichi. Zini kakosa usi ujizi. Wende waku binya binya matikiti. Kakataka pipi ni kakata funa kama bigichi. Oya usi kukuchi. Oho. 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 Oho.
Hey, hey, I didn't want to move.